make up on the beat.
Okay.
Just to show them we can do both. Kinipa beat na chana utusema boss. Ricky, Missy Tabi Ricky, fundi wa muziki, wanalita kisiki. Hey, dema kwa kisema simpendi konde boy uyu. Ujue kanijem na kaliwa buyu. Endelea kungoja mchicha uje kuwa mbuyu. Usijifanye huniskii nigga, I'm talking to you. Atuna TV na atuna radio.
Radio.
Yes, of course, we run the city, yo.
City, yo.
Heat after heat, take a siki, yo. Kichwani haziishi matio. I'm a genius musician, leo nakarisha marapa. Wene chuki na mimi, watasema na gitapa. So many sacrifices, yo, adi kufika hapa. Kifo mnizike kwa shima kama Benjamin Mkapa. Nyerere, easy flow, dadaza wana chuma tembele. Singeza liwa Mtwara na singeza liwa Mbele. Kama ningecheza mpira ni level za kina Pele. Kwenye mziki nimeletwa ni wazime makelele. Mi wanafanya visivyo fanyika. Uwaga na chana visivyo chanika. Bora muombe kungana mucha nisulika.
Ukifosi kushinda na nika
wafunika. Ina serikali kuna mizuka. Kuna mizuka. Kuna mizuka. Watasema tuko vindo. 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 Serikali kuna mizuka. Kuna mizuka. Kuna mizuka. Watasema tuko vindo. 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 Vindo.
Konde gang, serikali kuna ya mizuka. Ukitaka vimba nuna pasuka. Picha ndo linaanza kumepambazuka. Vipi mlosema eti nimekurupuka. Hey, squeeze wanataka pisa wapati. Kumbe ni nyoka wakufugwa wangati. Mnyama mkubwa wezi mshiki ya manati. Mina ito tembo yani big elefanti. Ana ana do, splingi matumbo. Mjanja siku zote wagafuati mkumbo. Tena sina time ya kuandika mafumbo. Changu si chako wai tupigane vikumbo. Ebwana nipe nikupe, ushike utupe. Nilipe nikope, kitanyu nikute. Niko na wanangu tunakula ndum. Leo ngombe wa maziwa mekufa kwa sumu. Serigari
kuna mizuka, kuna mizuka, kuna mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serigari kuna mizuka, kuna mizuka, kuna mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Hey, when I say serikali mean that we own that shit. We own that shit. Konde gang for everybody. Everybody. Whoa. Pomeka.
Indo serikali kuna mizuka. Kuna mizuka. Kuna mizuka. Watasema tuko vindo. 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 Serikali kuna mizuka. Kuna mizuka. Kuna mizuka. Watasema tuko vindo. 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 Vindo.